Bannamawulire mu Uganda beegasse ku bannaabwe okwetoolola ensi yonna okuzza olunaku lw'eddembe lya bannamawulire. Luno olutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okukuuma ebiseera eby'omu maaso eby'emirembe. Okutumbula eddembe lya bannamawulire, eddembe ly'obuntu, enkulaakulana kw'ossa n'obutebenkevu. Kakati bikujjuko bino bigenze okutuuka nga waliwo embeera eyongedde okweyoleka mu nkola y'emirimu gya bannamawulire n'engeri gy'ekitabaganamu ne tekinologiya agenda yeeyongera ensangi zino kw'ossa eddembe ly'obuntu n'ebirala ebigwa mu nkoowa eryo. Bikujjuko by'omwaka guno we bituukidde nga ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekitunuulira ebyenjigiriza, sayansi n'ebyobuwangwa alipoota yakyo omwaka 2022-2025 eraga nti eddembe lya bannamawulire lyongedde okulinnyirirwa, ekibadde kitalabwangako okuva eyo mwaka gwa 2012.